rotation. Moon, 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 mom, mom, mama, mama, moon, 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 balloon,
moon,
moon, moon, la lune, moon, mama, moon, moon, wax, wax.